Dope is gracious name in the game, ladies and gentlemen.
Samstreammusic.com.
MK Market, you.
Family over na bonza bakwenu, badi kutipati ni wokala chura. Yadika la vena valekura. Imagine bunju ni pila sate tu sate. Ifin tu kushupa pepa kuchupa te. Landi le dini madamu wewe bushe kuti wapinde ndala majote. Ikiuma kati, yatundu kila bati.
Samstreammusic.com.